Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Doyo Sidjo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatare chapante ti lewru zo hitane 2015 sappo nay isappo jeegom yande jabbiri masilima chapante nay e joy jottuno no do kabaruji du yumar waygalo on competitivity ko bonanday di ngay dum won to fokolo to ko wakkar jono yi dum wembi hono lamu ko be gombe leedi kodwar ndi wiama dubbe neldi dum won le frontiere ngaji mabbe di ton hono yimbe le kanbe haybude dum won le keri leedi mabbe ndi wakkati jono dum wonon gube jaadin koobe gombe le saha leedi meden di hebe fu anni kolitawide kanye ngaddi do bonandaji ko honjoto wobbe kolitawide le ko ne wa famde wakkati jono hebe ngaddi do bonandaji ka koliti tawide le hen ko tangabe di do bonandaji di ajam e dejere warta le mali do ko bonandaji di ngato fokaloto ko fa hande hono jama goddo to hakkilaji mabban immi le di do golleji sanne idum wonde waddu ton ti dalaji goddi dum won jallini koddudi gondi ton di wakkati jono kanko mer fokolo o do holiti metti makko wiide dum won laamana wonde tanude koydo hono hay leydi mabbe ndi le henduɓe kolitiwid so ni ɗum fiyanaka dabareji law ɗum wawi waddude tiɗalaji goɗɗi kasen ley laamu fokkolo caggal muɗum ɗum wonon baale noddirtittoɗe ɗum won luttidirɗe laamu oɗe wakkati joni o fa hande keddi e haalde ɗum wonon bonandaji engrais ji gannoɗi ley nokku meɗen o parena holitiwid wakkati joni o Bakary Téré taw ma hani yoppude nokku oɓe mbidu sa ƴeewi golleɗi laamu o wonde golluɗi ɗiɗi ŋeeña e fewi e seeɗa sikiraɓe wono kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ndi bisimilla moɗon e heɗade ko jiyadin koɓe ngadi bonandaji ɗi le keri leydi meɗen ndi to ɓaleri ndi to wakkati joni ɗum wondi e waddude ɗum won hon tiɗalaji goɗɗi kasen saabi de kamɓe yimɓele kodowar ɓe ɓe koalaki fewi wiyama laamu kodowar oɓe naɓi ɗum won hono solda siɓe le keri leydi mabɓe ndi ka wakkati joni anda ka galagal dar solda siɓe ɓe naɓi tonɓe Ousmane Dikko
ko heɓa e hunde ko keƴaɗo haala gouvernement kodowar solda sen ɓeydi ke dow kerol leydi mum joni ono laamiɓe kodowar andinali adaduna none naɓaɓe tonɓe ministre jottinowo kabaruji kodowar wi leydi mum ana hani daranade pati jiyandinkoɓe naata ley mayri député hoore dabare ndenago to assemblé to wi jiyandinkoɓe ana fa damal leydi mabɓe ɗum ana sullini ana hulɓini du yo ɗum torra mawɗo pewtuɗo kodowar leydi ndi mono fuuɗu e dina muɗum oɗo kabaru ana e ko hulɓini fa sanne yimɓe mabɓe batte no kerol kodowar e mali latori wara ƴaɓɓoro no weldi ɗum e nokkuji yogaji ɗeni ko hooreje deƴere to assemblé to holliti fa hande laamu ana hani humanade o kabaru pati o latano leydi ndi torra wattuma woteji président kañi e député 1 ley lewru octobre waroru ndu wondi e ɓattade
ko bonandaji ɗi gaɗi le ɓaleri leydi meɗen ndi ko wakkati joni ɗum wonno guɓe jaadinkoɓe kewɗe heɓe fo anni kolitiwide kañi e gaɗɗiɗo bonandaji konjoto woɓɓe kolitiwide le heno ko wakkati joni neɗɗo wawa heɓu taƴaral sappade wiide ɗeɗo guɓe kañi e gaɗɗiɗo bonandaji kaɓe koɓe kolitiwide le heno ko tan gaɓe ɗiɗo bonandaji jiɗa jaam e deƴere warta le mali fou e manggal muɗum kanko Ousmane Cornioyo dunki e andal hondo kibaru jaam e deƴere keɗe Ousmane Dikko
gonga ya andude torroɓe newaki ka ko mbawɗen jondorade ilane gouvernement e murtoɓe kawri nde ɓe tawɗaka e kawral ngal ka andinam metti mum en joni o wiide yo ɗum heedamɓe yaddina goɗɗo eɗen kaani nantade taƴoral tan hewɓe ana ɓe deƴere nafata ɗum en andinoɓe mali belaka hono o tiɗala garɗo timmoɗe wajiɓe galana ɓeydu kollinkinto
o kabaru wakkati joni o yettimi ɗum wonon guɓal nodditirtegal ansar dine ngal ɓe kolitiwide kamɓe gaɗi bonandaji gaɗɗi to narato kañi e fokkolo kanko noddirtoɗo Ismail Khalil o yo neɗɗo goto ɗum woni guɓal ansar dine ngal holitami ɗo noddi ɗum wono suudu franci mawnu yeɗoru kabaruji wondu ton ɗo holitiwide ɓe gaɗan bonandaji ɗi to kodowar to ɓe gaɗani ɗo maliɗo ɓe gaɗan ɗi le leydi murtani ndi du wakkati joni o ɗum wonon baale luttidirɗe laamu oɗe ɗeɓe noddidirta ɗeɓe noddirta IRD ɓe kolitiwide metti mabɓe ɗum wonon bonandaji gaɗɗi ley ɓaleri leydi meɗen ndi ɓe gaɗi noddago fewde laamu odu ɓe mbi golla golleji muɗum ɗi honno ŋeñiri ƴeewe yalla hono ɗum wattedu fa ɗum woni yimɓele gaɓɓe ɗiɗo bonandaji naɓe yesso saria fa hande IRD ɓe kolitiwide laamu ana hani fiide jam ana hani fiide dabareji fa ƴeewa yalla hono hani heɓirde wakkati joni hono ɓe gaɗirta du ɗum wonono kibaru demal le leydi meɗen ndi fa ɗum waɗe fa ɗum ŋeeña fa hande ɓe gaɗi noddago ɗum fewde walde adunara allah ndu tinno walla mali wakkati joni o ɗum wonon ko bonandaji ɗi gaɗi to fokkolo to ko yimɓele gomɓe tonɓe hakkillaji mabɓe ɗi immiki ton sanne iɗum wondi e waddude tiɗalaji goɗɗi kasen jaleñi koɗiɗi ɗe keri leydi meɗen ndi kanko maire fokkolo o holli tiwide wakkati joni o sa ƴeewi laamu eɓe gonde tannude koyɗe hon naɓude solda siɓe ley keri leydi meɗen ndi fa hande o holli tiwide duso ni dabareji piyaka ley hendu wawi rimde kasen bonandaji goɗɗi ley keri leydi meɗen ndi kanko siyaka konate o yo maire to fokkolo to keɗe Ousmane Dikko
Bete o yimbe kodwar anangondi e hulbinde rema ame ila watu mojiadin kobe yali lade sanande batame herundirbe. Goddu dum gonanga jiadin kobe yimbe kebali no gollira dungu an wondi e yarde yeso fayse tobe hewali. Yimbe anakanno gollude le gese en ka dum lataake. Wayde kawral hakkunde hoddibe e herundirbe amen beydanti dalata.
Sakiraba no mali trimi joji modo hello amen bemal anengal min noddirta face Facebook go.
Tamani.
Wakkati jono dum wonon walde oni ndebe kolitidobe jabini hono ko golleji minisma di be idale leedi meden di ko be kan jokitaade golleji mabbe di leedi meden di faale lewru dum wonon juin warordu lewru chapantati juin hitande 2016 le hendu konjo to wobe kolitiwid le hen ko sa jeewi dum hani firtinde chaldi himbe leedi meden di jati kanko Alexis Kalambiro yo directeur dum wonon journal gal dum noddirta les jikko gal kede Ousmane Diko.
Alors iya ki lan gede tati ngoni kesa e majjum arande fu e wodugol jukkoje pade majje du kaybo heda nan do wayde basi fawarde e yaajinde golle minisma do gonden do e du firite caldi sabe an hada wobe yeddude be yo kambe buri fu hultude jukkoje adna de se gede de tawdaka anya goto tan tiida laka ana waawi boyde dabareji tekkudi ana mbaawi du heejude hen
ko angereji bondi ciotale leedi meden di ko fa handi dum wonde waddude halaji dum wonno kanje balle lutindirde laamu odebe ko liti wiide mettimabe ko dido angereji bondi ciotale leedi meden di ko be ko liti dum way waddude hono tiida laaji hono demobe haaburimo leedi meden di kanje dum wonno balle no ditotode parenaabe be ngadi noddango fewde laamu be bi Bakari Tere tatino yoppono ko no laamu wonde laamiraade no dobe ko liti dum nyaanya fe e seeda kanko jigi bakke to yo horejo walde noddirtende PPR ne kanko on secrétaire général wadde parenaade kede barke sise
parina kay holliti wide di bonandaji ngaddi di dun wana hunde heere sabi edi tongi e kutteji laamu o sa yewi kala di bonandaji ana hollita wide ko heewi e golleji di woni ko yubbaaki e ley ko jabbi iwde e sodugol laana di wowo horejo leedi di warde e kaaki ka borde armi mali nden dun ana hollita en wide eden e ley leedi ndi sariya tabataake le mudun ana andina en wide homfu ana waawi wadde ko muuy yimbeele wobe dun immi yeyi sodono yimbe angereji di galana ko foti ton ngaji ujuna ji temere didi e chapande nay e jetti engrais woni ko fetcha hakkunde ciottobe denno e le majjun ko foti ton ngaji temere jeenay wana engrais lobbo denno dun yo bonanda mawdo sabi leydi wati ko foti milliardoji chapande tati e joy faaj cogguji di dipine denno dun an hollita en wiide laamu o jaati koyde mudun ana e di golleji nyiddude be chalani ke wiide be ronki dun tan heddi so wana wala fu ko bilti
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabotobe studio tamani
se grabe yewelo ni le réseau ngaji meden di be collectivité dum won kanko ambassadeur à États-Unis les leedi meden di bété hande mo noto tumbutu to ko wonoto tumbutu to ko du kanko Paul Folmbe BO o holliti on yimbe lo gombe tombe be tawda e leedi meden di fa jambe deder warta le mali fu e mangal mudu ciagal mudu do yide yimbe lo gombe tombe o yibe pian le he dabareji fa be yeyalo hono yimbe le ciottube ngenyaaji mu yimbe kani wir fitade le ciudi mu yen ciagal mudu du yamo jewo yidu hono golleji goddude e gollede tondi en gardan do burem do be bi kawrtalan wondi e wadde ton faabe jeyal hono be dukkindirta hakkilaji faabe cakko basiji fati wada le cercle burem o fun lanni ni be gal do kawrta do won walde humini kibaru hawaluji cellal jande kanye e yurwere de be gardan do kawrta gal ledu hoddi tawede be kalde balle hala nanede fa yottoyo laamu o jakal mudan gardan faado kulli korodobe kolti wiri ko yaata temet nay suko dum wonon be gala bawde kanyi en bindena ton hono telki jibinirde wobbe dum noddi wiri agde naissance le hendu holi tan weddi do kabaruji be kokki dum ton bete hande jakal mudu be pammini ton jama wono bonandaji bawdi hebede su suka be gattama dewle ila jonaayi jakal mudan gardan faado nyafinke dobe kolti dum wono cawrobe nyaaw gite be tiliki sawrudi yimbele be to nyafinke to wiama dubbe ko be cawri to yimbele ko yaata temedi e noga yom ciagal mudu du yambe oppito yi bel ko ya tendre e chapan e nayom ciagal mudu yamu du be jaram faali laamu gunda mo be jaha be cawra to yi bel wobe be jokiti to ton golleji mabbe di faali naw lewru juillet warorou ndu ciagal mudu en gardan faado jenne do be koltiude kawrital wadino to lengal do kawrital faabe jeewa yalla hono be miijirto tawe yirweran wada ley laamu jenne o fu e mangal mudu landi be gal do kawrital walde de wana jeya laamu de noddata debbo alafia lengal do kawrital du yamu du wonono yi bel kawrtim e magal bale hala nan fa yottu yo laamu kobbe be jewani el hono be jeltinirta le hen dati wakkati jono faabe dirwina hakkeji sukaabe roobe kane roobe le cercle jenne o jaggal mudu du be jewani dati hedi be kaani jeltinde faabe kabay dum haddudbe roobe wattudbe roobe dewle ila jonaayi tagal mudan gardon timinire fa do tumbutudo be koltidi non walde humini non kibaru yimbe ala nyongitibe bo wondi e wallude hono yimbe ala gombe nokku no dirte ta sakan le lamu gundam o le hendoli tawede be ballito rewbe ko yaata chapade nayo e jeego yo be balliri ben dum non disaje kanye e lampaje e ko nande mudu tagal mudu do be koltidi non non genni no dirte ni kabara le lamu tumbuto ton dum be balliri ton rewbe ko yaata tema der hono kulle ko yaata e dum non be bi lampaje tan kanye e disaje e ko nande mudu no be koltidi wiide kay sekrabdi wono kabaru di min jogini o do hande bi ka fa hande kedde heda do e seeda hono andirdo no yewterde ana wodi wassalamu